tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, viatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote usisoge, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume atuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufirisike, wa enjoy wa leto.
Eda unataka pesa,
jochukue.
Pome wamesha zileta,
jochukue.
Ama ganja ya kunyeta,
jochukue.
Ama unataka
joni kue.
Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap, 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 issue, crap.
You know what I'm a
crap.
You know,
crap.
Wale za dino fanikio gafa binivu, kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu, wanabaki kutapata pa what can I do. Mbona sasa nimetoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka, kwa stage kama foka, mana naniogopa.
Ishu, crap, ishu, crap, crap.
Ajino wanama,
crap,
ajino,
crap, crap.
Push you on the man.